Ngizokhuluma kanjani baba wami mina?
Ngizokhuluma kanjani
baba wami?
Baba wami,
baba wami.
Ngizokhuluma kanjani?
Ngizokhuluma kanjani
baba wami?
Baba wami,
baba wami.
Baba wami,
ngizokhuluma kanjani?
Ngizokhuluma kanjani
baba wami?
Baba wami,
baba wami,
baba wami.
Ngizokhuluma kanjani baba wami mina?
Ngizokhuluma kanjani
baba wami?
Baba wami,
baba wami.
Ngizokhuluma kanjani?
Ngizokhuluma kanjani
baba
wami?
Baba wami,
baba wami.
Konke ngiyakwenza,
konke ngiyakwenza manje nangakabantu bamanga
abangiphenduli.
Konke
ngiyakwenza,
konke ngiyakwenza manje nangakabantu bamanga
abangiphenduli.
Pendula, pendula, pendula baba wami.
Pendula, pendula, pendula,
pendula, pendula,
pendula,
pendula,
pendula,
pendula,
pendula,
pendula,
pendula,
kase washona,
kase washona
baba wami,
kase
washona,
kase washona
baba wami,
ngihambile
zonke izinyanga
wangiphendula,
ngihambile
wonke amandla
wangiphendula,
kanti
la ukhona
baba wami
shayibengoma
singabashayibengoma
izakhe
izakhe
shwele.